Wild boy, music. Internationally known.
Now we're young girl beat.
No matter that.
Kupatu wa mwesha na ikwewe na tinari nenu kazi shupo pondi.